ngakho yini esemqoka kuwe? Yini into oyinikina nelikhulu ekupheni kwakho kwansuku zonke? Hayi ngokwetheory, ngikhuluma ngokweqobo lendlela yokuphila okuphila usuku nosuku. Angikubingelele empini ngomkele futhi engosini yethu eFresh. Ngingusibonelo BT wakangema ongumlomo kaBenedict Diamond weChristian Networks. Akuwona umbuzo lula lo, ngoba njengomKristu impendulo okuyiyona ibizothi ubudlane bami noJesu. Kodwa kangaka izinto ezinjengempakamo yakho ukulangazela ukucatshangwa ngokuphambili, izinto ofuna ukuyithenga uzizwe, izinto esiyiphakamisa zibe semqoka kunezimqoka empilweni? Nanka amazwi kaMphostoli Paul ngale ndaba kanye. Koba seFilip 3 verse 8 kuya ku-10. Yebo impela, konke ngekushaya indiva ngobukhulu bokumazi uKristu Jesu inkosi yami, engilahlekelwe yikho konke ngenxa yakhe. Ngekushaya izibi ukuze ngizuze uKristu, ngifunyane kuyena, ngingenakho ukulunga ongokwami okuya ngomthetho, kodwa lokho okuya ngokukholwa nguKristu. Ngisho ukulunga okuvela kuNkulunkulu ngokukholwa ukuze ngimazi yena namandla okuvuka kwakhe nokuhlanganyela enhluphekweni zakhe, ngimfuze ngokufa kwakhe. Zonke lezi zinto empilweni yethu zizibi zangempela, kahlehle ziwubulongwe. Ukuhlangana kaPaul noKristu kwamguqula yonke into. Konke engikufunayo kukodwa phaqa manje uKristu, ukuze ngimazi yena namandla okuvuka kwakhe nokuhlanganyela enhluphekweni zakhe, ngimfuze ngokufa kwakhe. Hlobo sami, isikhathi lesi sokunquma ukuthi yini oyifunayo engaphezu kwakho konke kulokhu kuphila kuwe. Angikutshele ukuthi lolu guquko lokufuna into eyodwa eseqhulwini empilweni yakho akulula, kodwa nazi iindaba ezinhle. Ngokusizwa inkosi kungenzeka, kuyenzeka. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liyifresh namhlanje. Ukuyithola i-devotion efresh nsuku zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu ethi 067 706 0077. Kungenjalo, ngena kuwebsayithi yethu ethi www.freshzulu.co.za.